bagizinzi sirimbe tuze kundema olw'ebijiri munneego mbagisigulidde okutta bannaffe awatali misango era n'amaanyi ga setaani gogasukkiridde kale okufuna bye tutakola tusaanyawo bannaffe olwalupiya zaabwe n'amayembe gayaze baganjala kyere ku ppaaka mbutale wonna naye sitaani yeetala luno atuzizaayo mputto tumuweerezenga ku ludda olw'abanyaguzi tewakyalina nsisa okutta bakiize bweso munneewo okumuzisa takwatibwa nsisi ne wali bamulaajanidde ekibi eky'okutta nkikolimidde era ndaajanira mukama tokisonyiwanga seno n'okugitamwa buli anoonyereza okufuna yiya kutta muntu kali yakola n'okulusana n'otolyabibi omubbi n'akuziika mangu naye uganda egenda luddawa omuloga onaye afuuse obusobo bwaffe era edda byali byawufu bwomulogaaloga alogereeyo obuziizi yekka naye ku luno baabikwekula babyanjala kyere embutale n'otunuulira ensi olumala okubyanjala ne bakuwulira emirimu egy'eddagala lyabwe n'owulira bisansula tibwogula lina kukyayeeta bukeesezaawo amayembe ne geetala nze we nnalabirayo neeyiize yayogeranga naye sitaani yeetala luno alikawo effo banyiikidde ekkema bantu wenna abange embuuza gyekino ebyali ludda wakululi nga tebyalabwanga nazuula gyekino mukama yanyiiga kubanga twamukooya bwadda n'asalawo atuweereze ebigezo ebijamu ebyo ebyamayisa gaffe kubaffe twamusoomoza bwe twamuddukako ne tumuyita omulabe waffe naye mukama ojja otusaasire oggalire ku sitaani yatusukkiridde weewaawo wakulima naye tuli bubi tuyambe eggwanga lyo liteeke ninkakasa nti omukama twamukyawa bwadda abavubuka ab'emirembe b'olaba kigambo kya nnaku omukama baamukyawa bwadda kale amasinzizo okugeewala kabe nga wasula ekkanisa ye mulimu bwenyi abawala abanyirivu wadde akasaala bambulaga ogy'emiziro gyabwe sejjinja okulyambala nga taliirina omuwala atakuviira mu nju kyatayinza kwewala geegamba disiko n'effirimu akimanyi bwensu ne ku mipiira tabula wadde ku mbaga obudde babufuna mangu naye obw'omukama ne bubula so nga fulemu y'ennungi yagimukwasa kale tusaana kwenenya bw'ogatta mu nsobi ezaffe zitusukkiridde ddala tulidda wambabuuza ku lunaku luli oluliba olw'okuwoza kwaffe binzaani okugiraba ng'oludda lw'ebibi obuzito obulusukkiridde nga n'omukama atakufunako nga kwasizza sitaani gwebaweerezanga disiko n'amafirimu wadde obubaga n'ebbeero tibiribaayo omuloga amayembe gali kudduka era oliwoza omuti wali bamujuliza ati naawe omutemu eyatemula gwe watemula alisookayo okubikubuuza kale oli musaba akusonyiwe naye n'akujuliza ku luli lwe yalaajananga bwe wali ogenda omumuzisa tiwali bakusonyiwa kubanga tewasonyiwanga y'omulamuzi kristo olidda ku kkono we bw'otyo n'ozikirira ati naye ebyenjogera mbikakasa ne mu bayibuli bye ebirimu baganda bange kale tusaana kwenenya buli kyenjogeddeko kiribaawo bwe lulituuka tife tuvuddeko eggwanga n'erifuukafuuka kuba bwe bakwata abanyaguzi baba bavubuka mu njulire baganda bange aga n'amayimba manjale talambula kale vuuba osanga mbutale wonna ne bobo genzi masirizo abavubuka bosanga tibawera nnyo bali nyongedde okubasaba tituddabirize omukama tumuwuyewuye saudi madini omukatulijo omukoto n'omuisiramu bangiri ne baibuli ne kurani mwe musangibwa ebigambo byange muleke nerekerebe naye mukimanye nti mbulire tefa yonna
www.mp3ugandanmusic.com